Jogo Penyuki, Jogo Apiko Titiru, Chinga Sound tunasema eh. Godi Kanuti, Omali Jamwaka, Simba Mtoto.
Ni tu sole nie, fukuli le kuo.
Mwendo wa Masasi. Super composer, mheshimiwa Mudhihiri Mudhihiri, Lezu Awana. Malawa Ulinje, Baba George. Mheshimiwa Ndasa, Mudi Rajabu.
yake.